ngithi umlilo yabona intona yami phela mina ngiyashisa mangifika bosuku endleleni phela mangafuni uzoyibangela iy'nkinga phela mina iphethe ngiyayinkinga ubuza abangaziyo phela mina ngiyininja mphethe ihook edobe indoni yamanzi mangiqeda lapho ngiyikhisa noma ungangibiza ngebhinca phela mangithanda ngisikhuluma isigisi kuba mangikhuluma isigisi abosibani bani basibize ngo-cheese phela ubokutshela indoda yakho igeze khona izoyeka ukungibiza ngeswidi bese iyeke lokhu ikhulume ibeda bese izophinda izoqala ama-feature nami ngiyavuma nginkingi i-mad problem into ehlula nothisha ngiyagula ntwana yami yomsik sezothi shwik kugqirha basophathe ngemfezi yayispeed udoktha mavibezi uyayidedela ibit nale bit engathi khanda lenyoka suka mina ngiqobele drill
kosi yamthethelela noba abantu bezophela baziningi sefikile azilibeze kwamishi.
I'm singing rap and I'm handsome, a triple threat. When I come from Homestead, I represent. I can bet with my life you ain't speaking dead. Shout out O3 on Durban and KZN. Yeah, I come from the coast, man, the boy wavy. You hop on the wave and you drown tragic. You don't be with no table manners. And life is a bitch, you're not fucking static. But now she the loose hole, man, it fucks everybody. I'm taking some risks and I'm out of my zone. I don't walk in the pavement, I sprint on the road. I got mad friends that are 10 into 4. Yeah, nigga change fast like a season. They don't waste time, change color like a chameleon. But I got my vision way sharp like an eagle. Do sign in the earpiece like a pigeon.